ashoboka kuwibaza kenshi uti nakoze ibibi bikabije ese nagenda kwakirwa nkabunga nawe imana hari nkuru shyashya ngo ufitiye nshuti nuko imana yakigukunda cyane cyabugukiwe mere kuza wari hari umwanya wawe